exclusive from MalawiChews.com.
Kugongola kumayambira mkati ndikumatulukira kunja. Nchifuwa chake ungakongole bwanji namwali. Ungaere kugongola ndi mtima. Ungakhale ndi chuma cha mtundu wanji ungajinthe nyamata kuoneka bwino ndi mtima. Khalidwe ndi chuma icho chigwire anthu amamusiya mzibambo wandalama zake wooneka bwino. Chipondero chili ng'aning'ani chilichonse nyumba chilimo ndikukanyamula nyamata wakabaza. Ali mbuu angansomba yabaka yawo. Mano nawo ali phyu angachimanga chokazinga. Nkumadabwa kuti koda kufuna anji mtima. Anthu amamusiya mzimayi obadwa masiku okwanira. Mano odzadza bwino mkama. Ali phuli phuli madimpo zali kuno mbina ili uko kukanyamula uja mumati waya. Amakamunyamula ndithu amene uja mumati wa shepilesi. Inu ndikumadabwa kuti koda kusakanji mtima. Mtendere wa mtima ndi ufulu ndithu. Nchifuwa chake anthu amasiya nyumba zawo za ulemerero kukagona kunja. Inu ndikumadabwa kuti koda kusowanji mtima. Ofatsa, odekha, wachikondi, omvetsetsa. Ungaoneke bwino bwanji koma ngati uli ndi mtima wonyasa, wankhanza, wankhwiti. Ngati uli ndi kukamwa kumene kumasowesa anthu mtendere ndi wonyasa ndithu. Dzuwa salozerana, anthu amaona okha kuwala. Kukongola ndi mtima.
Exclusive from MalawiChews.com, another one.